Sizi concentrate, zangu zimeraru. Nasi seti shakes, nasi smoke manyaru. Ngo imeja kwa plate, todai mini mchafu. Basi seti shakes, nasi smoke manyaru. Sizi concentrate, zangu zimeraru. Nasi seti shakes, nasi smoke manyaru. Ngo imeja kwa plate, todai mini mchafu. Basi seti shakes, nasi smoke manyaru.
Juu ya foreign kabedi inasi saru. Muthoni painting but aku juu ya kifaru. Shout out to the cops, maze God bless mambaru. If you hating on the low, maze nyongwa kiwaru. I can concentrate my need consata. Madauna, maapa, na apa, hapa. Sezi kusa house chakulapa. Nitu vile niko juu ya dawa za marapa. Ecstasy, blue kappa, na sapa kappa. Rapper kappa sapa na
What happened there, man? Why you stop rapping?
Izale Mario, but you know I be recording at home. Siko studio.
Sezi concentrate, zangu zimeraru. Nasi seti shakes, nasi smoke manyaru. Ngo imeja kwa plate, todai mini mchafu. Basi seti shakes, nasi smoke manyaru. Sizi concentrate, zangu zimeraru. Nasi seti shakes, nasi smoke manyaru. Ngo imeja kwa plate, todai mini mchafu. Basi seti shakes, nasi smoke manyaru.
Toa seeds, wacha buda zisiraru. Manchi ziki hit, ninasaka tumasambu. We ni player bitch, mini buzz. Unta kuhit pamoja na masako na mtafiatu. Footprinted na hakikisha kikitu kinate, kinatea. Uwezi ni compare, buda mini lijilea. Natwe kuconcentrate, bazi meshika nalemewa. Nilichagwa truth, bahubadi anani dea. Nimezoya zaza dela, hadi begi na imezea. Begi moja, haitutoshi. Haitutoshi, hey bra, na yendea.
Sizi concentrate, zangu zimeraru. Nasi seti shakes, nasi smoke manyaru. Ngo imeja kwa plate, todai mini mchafu. Basi seti shakes, nasi smoke manyaru. Sizi concentrate, zangu zimeraru. Nasi seti shakes, nasi smoke manyaru. Ngo imeja kwa plate, todai mini mchafu. Basi seti shakes, nasi smoke manyaru.